Aisa wasajja nze JB wa Lusimbi katikiro wa Buganda wamu no Buganda bonna tukwezaayoza okutuuka ku mazaalibwa ago ag'omwaka guno tukwagaliza obuwangaazi ate n'okulembera Obuganda mu nkulaakulana ey'omuggundu. Aisa wasajja wangaala.
Mazari bagasa basajje mpologoma kabaka wange awangale omwana wa Mutesa mulabe muhangula mpologoma yange
so musana wo kabikusasira so basajje wagaliza opatene yenduji okulakula nyo Buganda onsomesa Buganda.
Sajjawo Haji Ahmed Bamweyana nenga takukatikiro bajjajjaffe abataka abaana b'engoma n'Obuganda bonna okukulisa nannyinimu Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku lunaku lw'amazaalibwa ago Ssaabasajja Kabaka wangaala.
Ya wa sa kolete chanda tute Uganda mula tezi tuchiri blade Mbaka wala ako Ngewe panjali wende Engomba sifuga chino kuanga muche Okumula babuno mwaka nga batega kamuche Basu kuma Uganda tukubanga maje Kabaka mwali kaje chika chije
Siri kutirira Chuchu aivene Ndi waka simba kusajia omu rumba mafia suwa lukata Siriva kumola mwa era mafia wentu ndaira Tuoli mawendi kwa wagariza mazari wagesa
Tuani wate tutia
Waka otoba
Tuani wate uli kande pesa nyo
Kanya mungeri yetuduka nyamu Uganda no bwakabaka bwa Uganda